bekee ekwele adọti mesagi dọti mesagi ga ewere nke asapụ ya onye eji ego ga-alụ gị enu chichi bekee ekwele adọti mesagi dọti mesagi ga ewere nke asapụ ya onye eji ego ga-alụ gị enu chichi bekee ekwele adọti mesagi dọti mesagi ga ewere nke asapụ ya onye eji ego ga-alụ gị enu chichi bekee ekwela dọti mesagi dọti mesagi ga ewere nja sapụ ya onye ji ego ga-alụ gị.